Barbara Case. Okay. This is all in my heart, happening in all of my soul. When you say you love me, I say, baby girl, I love you back. Okay. D.O.S. Yasanyu mukwano nkulina yani agambye nti njagala bananza kukwata ko mukwano nwano obuwala obusigadde obwapaana sagala kuba buba mutawaana tuli mu kibiina saawa ya gavana twagabula nza atwala bafala mbalaba abalolo balowali mu bbala tunula mukwana maaso kanula abasigadde bagambe bave mu bbala setula katabe bebito bafale birungi ndeeta bingi byosuula
wettala abasigadde bakatala tuli mu kizikiza teeka wettala bakunyooma abampi n'abawanvu bakuzoliyo mukwano gwaffe gwaddala amaaso ge bakanula
emamba tefatama kuba kama baby toy nawo wachambo singa kone kunchima zene bwonvuma njikuwa mulwatu siryachama
kibachuma banji ne bagambo chuma
ndenabye bogero nsigala kumutima sede ne baleta kabere nyongo lupita simwagala njagala gwe hani atanumya mukwano kwagala leka kubaka tala jukira tenza sikola mubala kola muchidula gwa baby to penjala gabu yange nawe hani siya malala siya malala siya malala jen babo case. Walanze kuyita mumpeja sembero kwateko mutima kutuja gukuba linnya lyogwe nampija banji basobera banja bangeja baby girl leka kuba na buja sembera ne jeno musota de kuboja nasubiza okubaho buli kaddo kakasa ndi kwagala nze twala mu bakadde mu mutima gwange oteredde entende tugende ku muzikiti gulire entende bakugamba nti njagala nakitende bakulimba nakimugulako bitende oli mulwadde bakusekerere nga nkusudde kapero nenakiddewo bakuba bipande mulimpulira nga mukwano ntidde okugamba nti tonjagala nze nswadde kale katulumbe bebi paka bukadde tukosa bupiira terifuna bulwadde paka ku maco obudde nga bukedde baseka basekenga nti kiikiridde bompita nga nange nkuyita abatulaba nga ennuku ebatta kusalako mukwano buli wabunzito nsanyusa n'ompaka osupu nempuuta owempuuta
ate ne sifuuka mpuuta batulaba babuuza obwongo mutta
kweswetta katonda gye yampa mukwano gwe mazza gamponya ennyonta
oli ku makya n'ekiro bebi mbula n'otulo mukwano n'endya ku kalo gye gwafuula ow'amalo
I love myself, girl. Yeah. I love you. I love you. I need you. I want you.
Chao.